Blog Talk Radio.
Bakunzi ba Radio Iteme, nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Ni ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa munane umwaka w'2021. Ikiganiro ni igihe ni iki? Muri kumwe nanjye turashimye Jean Paul. Ikiganiro cyacu rero kuri uyu mugoroba kiratangiye. Nongere mbahe ikaze bakunzi b'ibiganiro bya Radio Iteme muri rusange, by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro igihe n'iki. Igihe n'iki cy'uyu mugoroba hari ibintu byinshi twari buge kuva imuzi, ariko ntabwo turi bubone umwanya wabyo. Ndaza kubinyuramo mu nshamake, hanyuma tuze kuza kuganira ku zindi ngingo nifuje ko tuganiraho uyu munsi. Ariko nkuko bisanzwe, ndahera ku bintu bimwe bifite cyangwa se amakuru adasanzwe bibera mu karere, ibyo mukwiriye kumenya nubwo mwaba muri iyo giterwa inkingi. Inkuru ya mbere, inkuru nshaka kugira ngo tunyireho twihitira, ni inkuru y'abasirikare ba Amerika bagiye muri Congo. Abasirikare bakavuga ko bagiye kuzafasha igihugu cya Congo kugarura amahoro muri Congo, mu buvazuba bwa Congo muri Est, ndetse bakazanafasha gutraininga cyangwa se kuri kwigisha abantu uburyo bwo kurinda parke cyangwa se ibintu nyaburanga, harimo n'ibikoko muri za parke zo muri Congo. Benshi bashobora kubibona bakavuga bati ibyo nibyo koko twarabyumvise, cyangwa se biranakenewe ko hagarurwa amahoro muri Congo, ni ibintu bidakanganye cyangwa se bidasanzwe kumva ingabo zindi zajya kwifatanya n'izindi muri Congo. Ariko ndagira ngo tujye tureba nyuma y'ibyo dusomye cyangwa y'ibyo tubwiwe, natwe twikorere isesengura. Abasirikare ba Amerika ntabwo ari aba mbere bagiye gukora ako kazi muri kariya gace. Mu minsi yashize twababwiraga abasirikare ba Kenya, twavugaga abasirikare b'ibihugu bitandukanye birimo n'ibya Uganda, South Africa haracyariyo igihugu ingabo za Tanzania. Hari abasirikare b'ubwoko bwose muri kiriya gice, n'Abafaransa ndetse barahari. Bose bagamije gukora umurimo umwe gusa. Ikindi, u Congo nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite le casque bleu, bariya basirikare ba ONU ba blue helmet. Benshi mu gihugu kimwe, nicyo gihugu cya mbere gifite abasirikare ba ONU bangana, bafite umubare ungana kure na Sudani bariyo benshi, ariko ntabwo bangana n'abari muri Congo. Ibyo byose yenda wavuga kubera intere zirimo ari za kota n'ibindi n'ibindi, ariko kuri uyu munota Abanyamerika bakaba basanze ziriya ngabo zindi, nabyo ibyabyo ni ukuzabitega amaso. Ayo makuru nk'uko nababwiye nuko yavuga gusa nihitira ariko urabona ko ibihugu byose si yose ifite intere hariya muri Congo ibyo kandi bikabibaye nyuma gato aho ubona ko na Kagame nawe na FPR na RDF iye arimo ashasha nashaka guhimba imitwe y'iterabwoba muri Congo mu izina rya ADF ariko akanavuga ko ari abanyarwanda bariyo ibyo ariho ashaka gukora no kugira ngo justifie impamvu yari yose yatuma avuga ati no ngomba kujyayo ejo nejo bundi Kagame ashobora no kwitera wubwe ashobora kwitera kugira ngo afite n'imenyesha agashyira hariya kuri televiziyo agashyira abantu hariya akabaka bakabadefira bakavuga bati bitwabikoze mu izina rya ADF cyangwa se mu izina rya bariya ba ISIS yo muri Mozambique kubera imitwe afite araribwa ribwa ntabwo ashobora kumva impamvu ari we wenyine usigara inyuma hari utagomba kwemererwa gushyirayo ingabo mu gihe avuga ko ari we ufite umwanzi wa mbere muri kariya gace noneho uyu munsi bakaba hari abantu batunga FPR rutoki navuze mu kiganiro cy'uyu munsi ushize yuko ari we muntu uriwe urimo gutoza bari abana b'abanyarwanda akoresheje abandi bantu bakabashimuta bari abantu barashimuzwa ntabwo bari abantu bagiye ku bushake bwabo na zira statement basomaga nizanditse n'ibyo babwiye bati mumemorize mujye kuvuga gute mushimire ADF muvuge ko mugomba kwirwanaho ko mugomba kugendera ku bitekerezo bya kisilamu biri n'ibintu bya Kagame biri n'ibintu bya FPR nubwo amakuru itwabonye aricyo atubwira ariko ni ibintu bye n'ubundi niko akora nibyo arimo gutegura kugira ngo arebe ko hari icyatuma nibura ajyayo n'ibyanga byose azitera urusasu hariya mu gihugu narangiza avuga ati u Rwanda ntiruterwa ruratera ntidushobora kubyihanganira arimo arakora izina muri Mozambique ku buryo we ashobora kuvuga ati rwose twege twamaze ibintu by'iterabwoba ni ibintu twege twiyemeje guhangana nabyo nibyo arimo kubera ko arafatanya n'ibihugu bikomeye ku nyungu zindi arabivuze ubushize ko ari inyungu z'ibigega by'amavuta n'ibitoro n'amagazi nako gazi z'ubwoko bwose hariya muri Mozambique abacuruzi barimo bakora bacukura bajyana ahandi Kagame nawe bakavuga ati nanjye ingabo zanjye nzazitanga n'abacakara erega ubutwari bw'ingabo z'u Rwanda nta muntu uburwanya ingabo z'u Rwanda niba muzi kurasa mukamura barashe ibyo bintu ntawe ubirwana ntawe ubihakana mwatsinze intambara ya mbere aho mwarwananga n'inzira bwoba ibyo turabizi mwagiye muri Congo muhirika Mobutu nabwo mu Rwanda igihugu cyose nabyo turabizi mwarwanye izo ntambara mu buryo ubona ko harimo umurava n'umuhati ku ngabo ku ruhande rw'ingabo ndagira ngo icyo ngicyo ntabwo ari igihe ubivuga n'amateka yacu abitwereka ariko ntabwo nzareka kubanenga no kubagaya kuva icyo gihe n'uyu munsi kugera n'uyu munsi kumva ko ibintu mukora muzemera kuri ingabo mukava cakara b'umuntu mukaba abantu barwanirira umuntu gusa mukaba muzi ko Kagame byuka mu gitondo akavuga ati mwambuke mujye muri Congo mukagenda nk'ubushwiriri nubwo izo ntambara zivamo yenda muvuga ngo zimwe mwabaye victorious at least kugera muri 2003 ariko bivuze ko mutashiriye ntibuvuga ko abana b'u Rwanda amaraso yamenekeye ubusa ubusa ariko reka nongere mbivuge kuko inyungu zarwanirwa hariya hawundi wari uzizi uretse agatsiko kamwe k'abantu bake ku muri FPR ibyo ndabivuga kubera ko n'abadepite ubwabo batari bazi intambara ziriho zirwanwa izarizo bajyaga kumva ngo bambutse ndabyibuka General Munyakazi icyo gihe yari akiri koloneli yari yungirijwe na lieutenant koloneli Murokore icyo gihe ariko ubu ni general nawe Munyakazi yarapfuye yaguye muri gereza ariko satani ni kwihemba satani FPR niyo nshaka kuvuga ubwo bagize batya bajya kumva bumva ingabo zo muri 211 brigade de sa 11e brigade icyo gihe divizio zabaga zitarabaho muri ku Gisenyi harimo bataye yitwaga 21st makumyabiri n'umwe irambuka iragenda igeze muri Congo. Umusirikare shefu wa brigade ntabwo yamenye ko zambutse, yaje kubimenya nyuma. Niba yarahamagaje inama akabura abantu, niba byaragenze gutabereza akabura, tekereza shefu wa brigade aza kuzabaza. Hari na blague abantu benshi bazi babaga muri babana mu gisirikare cya gihe, yavuze ati rwose kubona mwukora ibintu nk'ibi ngibi ari nge shefu, abantu bakagenda simbimenye. Bati koko niyo mumubwira ko ingabo z'u Rwanda zambutse muri Zaire zagiye gukora ibintu byiza Zaire, ati hari ikibazo. Kandi koko nyuma yaho yabaye oblige nyine yarabimenye. Munyakazi n'umwe mu bantu bagiye bandikira zayo oni bavuga ibintu by'interahamwe n'ibindi byaelere byinshi cyane, yakoze akazi keza. Ariko nyuma yaho baramuzirika, kandi ntabwo ari we wari umunyabyaha kuruta abo bose, ndetse nta n'icyaha yari afite. Ni uko gusa ari umuntu uri barameze nk'umukiga uri independent wivugira ibyo ashaka, agira ngo abwira abantu inama naho bagiye kuzamugerekaho urusyo. Ushobora kuvuga uti yenda bafite bya gacaca bamugereke, oya none se gacaca we n'agatsinzi ntibabimureze hariya za Kankigali, bakajya barengerwa n'abasirikari bose ba chef d'état major icyo gihe, nduva kayumbara ba chef d'état major na bakayonga nabo bakabarebe bose bari ntabwo bagombaga kureba ukuntu bamuproteja ibyaha bamurega ntibizigere bijya imbere y'izo za gacaca. Ntabwo Munyakazi rero aricyo yazize. Natambikiriye gatoya kugira ngo mbabwire yuko icyo kintu cyo kurwana intambara z'umuntu ntabwo twavuga ko ari ishema ry'ingabo z'u Rwanda, ni igisebo, ni ikimwaro, ni ibintu bibi cyane. Kubona muhaguruka mukagaruka muri bimuga mwaracitse amaguru, nubwo mwaba muri abarashi, ariko murwana ku nyungu za nyakamwe z'umuntu umwe gusa, biriya bintu biragayitse, muzagayirwe ibihe byose. Imitwe rero ya nyuma Kagame arimo gukora niyo ngiyo yo kujya arimo arashaka kujya muri Congo, ariko akoresheje iturufu y'indi mitwe y'iterabwoba. Niba hari uwabimugiriye n'inama akavuga ati yenda bigenze gutya byakora simbi, akavuga ati yenda ubwo uri muri Mozambique muri ubu buryo yenda n'ibitwa bikora urwitwazo, ibyo nabyo ntabwo mbizi, ariko tuzabimenya. Kansoreze kuri iki kibazo kuri blague ya bariya abantu bandikiye Kagame, bandikiye na ko Leta y'u Rwanda urwandiko ruvuga ko barwanya ibintu byo kujya kubarwanya muri Congo. Nizere ko museka kuri iyi blague ya bariya abantu bavuga bati mwebwe kujya kurwanya aba bantu mitwe yacu, ati turabizi muri entire muri abantu barwanya idini rya Kiyisilamu. Ntabwo ushobora kubwira inkuru yenda hari mwarayisomye mbere yanyu yanjye nako, ariko nashaka kuyivugaho mbere y'uyu munsi ntibyankundira kuko imaze hafi icyumweru cyose, ariko n'uyu munsi biracyakomeje bizagenda binagaruka kuko n'ubundi icyo bavuze kiracyahari. Mu Rwanda ubwaho batangiye kujya bavuga ibintu by'imitwe y'iterabwoba, ngo abantu batangiye gutekereza ku Rwanda bazarasanye kugabwaho ibitero by'iterabwoba. Ibyo bintu ni ibintu birimo mafabrikasiyo ya Kagame, ni ibintu barimo, ni ibyo byose. Ariko reka ngaruke kuri ya blague ya bariya bandikiye Kagame, bati rero mwebwe titurabazi urwango mufitiye abayisilamu si urw'uyu munsi. Bati ndetse muri 94 bavuga ko ngo abahutu ngo biraye ngo mu bayisilamu ngo bakabica ngo bakicamo abayisilamu bagera kuri 800,000. Leta y'u Rwanda yavuze ko ngo ari ukuyobya uburari, ari bazi ibyo barimo bavuga, ariko murabizi ko izo statistics z'800,000 ari ibintu biri muri Google. Bavuga ko mu Rwanda hapfuye abantu bagera muri 100,000 b'abatutsi cyangwa se n'abandi bantu bari targeted ku bintu bya genocide contre tutsi. So iyo rero bakavuga ko aba bari ya group yo ikavuga ko n'ubundi atari ubwa mbere, n'ubusanzwe Leta y'u Rwanda ngo irwanya abayisilamu, ndetse ko yiraye mu bayisilamu ngo ukica nk'ibihumbi 800. Ariko ntabwo yavuze leta, mumbabarire, yavuze ati ati abanyarwanda atarakavuga ko rwoko rw'abahutu ngo bwishe ngo abantu ngo b'abayisilamu. Ibyo rero urumva ko ni gutwistinga amateka no gutwistinga facts, bakavuga ibyo bijyanye yenda n'ibyo bashaka kuvuga gusa ariko atari ukuri, ntaho bihuriye n'ukuri. Ntabwo abo bavugaga ntabwo bapfuye nako ari abayisilamu, kandi bariya yenda koko kuri ibyo sinzi niba izo information bafite cyangwa se niba ari uko batazi gusoma izo ndimi zindi, bakavuga bati buriya n'ubundi kuva kera amateka yabo bica abayisilamu simbizi. Ibyo ariko ni blague gusa ukuntu bakoze iyo communique bamagana Leta y'u Rwanda, barangiza bakavuga bati abayisilamu 800,000 bibasiwe ngo n'ubwoko bw'abahutu mu Rwanda. Ibyo byarashekeje kuko tuzi ko atari ko kuri, ntabwo tuzi ikigambiriwe no kumenya ikiri inyuma yabyo, niba ari ukwibeshya, niba ari amayeri gusa yo kugira ngo yende bapasinge message yisimbize. Ibyo rero ntaho bihuriye yenda na kiriya kibazo cy'ingabo na Kagame n'ukuntu ashaka gukreya bariya bantu. Ndagira ngo iyi nkuru nubwo nayitinzeho nk'uko nabivuzeyo ntabwo ndi buyigarukeho, hari byinshi twakayivuzeho byinshi cyane, ariko tuzagenda tudevelopa uko nabo bazaba bakora akazi kabo kuko ni ibintu bizahoraho. Ejo nibwo bavugaga mission ibajyanye. Ndagira ngo ngaruke ku isoko ryahiye uyu munsi hariya ngoho bise mu Gakinjiro Kiriro, ibyo twereka ko ari Gakinjiro ariko ka Gisozi. Leta ya FPR iratungwa gatoki muri iki gikorwa kubera ko umugambi bafite n'uko hariya hantu bahaha abanyamahanga bakahatwara bakubaka ibindi bintu. Amakuru twabonye yibanza avuga ko FPR ari ifite inyungu zo gutwika ariya, ndetse ko nta gushidikanya aribo bahatwitse. Uyu munsi iriya fire cyangwa se iriya muriro ya nkongi ni iya gatatu ikomeye yabaye hariya hantu. Abantu bakirwanaho bakagerageza kuzimya ariko ikangiza byinshi ariko ntiyakongoye. Ubwa kabiri niko byagenze, ubwa gatatu n'uyu munsi inkongi ikomeye y'uyu munsi yari ya gatatu. Ntabwo bishoboka ko ahantu nk'aha ngaha hashobora gushya ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, ntibemeziye zo bashobora gukora. Ntibavuge batereka tuhakingire ture ubutaha bitazongera kubaho. Ariko kubera ko abaturage birwanagaho bakahazimya kandi bafite uburinzi, bafite protection yabo, bareba abantu bafunguye bakaza bakahatwika. N'uyu munsi bahatwitse mu gitondo, haje ba bantu bavuga ngo ni ugusudira n'amashanyarazi, n'icyumvaga ko harimo imvugo zitandukanye. Ariko amakuru dufite twahawe nuko FPR ikoresheje abantu babamaguye babo baribo batwitse ahantu kubera ngo inyungu bafite muri buriya butaka bashaka kubaka ibindi bintu, ndetse bakavuga ko bashobora kuha abanyamahanga. Impamvu yindi namwe ushobora kureba yena mutanashingiye no kuri ibyo ngibyo tubabwiye, reka mufate ibigaragara murebe inkongi yabaye hariya isaha ikarangira n'igice saa yine zikagera, bavuga ko yatangiye saa moya na ha muntu urahagera, abaturage ntako batagize bajya mu mazi bavoma bazimya bagira abanyamakuru baje bakora za interview babaza abaturage, babaza abantu ko babyitwayemo. Police biriya yitwa fire brigade yaje kuza inkongi y'umuriro isa nkaho irangiye. Ibyangiritse bigera kuri miliyoni, bavuze ko bakoze assessment by'ako kanya bigera ku hasi igice cya miliyari. Ariko ushobora kumbwira gute ko inkongi ibaye bwa mbere telefone ya mbere ijya kuri fire brigade mu Rwanda ni muri Kigali? Ntabwo ari ukuba ngo bavuye igitaramo, niba ari kuva igitaramo yakuba yahageze kare kuko ziriya modoka ziba ziri stand by mu gihe cyose kugira ngo bamare amasaha abiri n'igice batarahagera. Interview abantu bagaha interview bagapostinga kuri YouTube, polisi itarahagera.
ukambwira ngo inzu zahi zitwitse urwanda rushaka kwigaragaza nk'igihugu kiteye amabengeza kiri organize ku rwego rudasanzwe ariko icyo kintu bakakirengagiza intervention imbangukira gutabara bajya no gutabara za Mozambique aho byahiye aho rwambikanye ariko iwabo mu mbere bakadashobora kujya kuzimya umuriro ambwira iki ushaka kutubwira ngo inshuro eshatu hashya kubera abaturage ni benshi cyane hari baragenda bagazimye bagagira uko bagakora ibishoboka byose bagasanga ntibikunze uyu munsi bagerageje kandi mu minsi iri imbere uzajya kumva bavuga bati hangiritse ni total loss mushake ahandi mukodesha ariya mazu ya Kagame naho ibyahangaha byo ntibikunda hagomba gusanwa kuko barashaka kuhatanga ari niyo makuru twabonye ariko nawe ndakubwira ngo abanyamakuru baje barakora interview ba postinga za YouTube polisi yaje kuza n'izo interview twabibonye twarangije ari imyotsi isigaye umuriro wazimye ndongera kwigaruka hiyi nkuru ndizera ko tabita turi kumwe kuri mukanya iyi nkuru nawe araza kugira icyo ayivugaho ndagira ngo ngaruke ku matora ya Zambia election yabaye wa Perezida Lungu wari umaze imyaka itanu manda ye ya mbere ntabwo bamuhaye icyizere cya kane ntabwo ari ubwa mbere muri Zambia haba demokarasi baratora amatora abaho ni umuntu azagana kubona umuntu adashobora kumva ko ni iya kabiri ashobora kuyiba uwacu we yiba n'iya gatatu na constitution arayiba n'itegeko shingiro ryiwe ibi nta kindi ubivugeho turabisengera gusa ko n'iwacu bizageraho gusa Kenya nayo ni ikindi gihugu muri East Africa gifite demokarasi amatora yaho William Ruto arimo arahangana cyane na Odinga na Perezida Uhuru Kenyatta ku mugaragaro bagashwanyagurana ariko bakiyamamaza abaturage bagakora endorsement ndetse baravuga ko Kenya ku isi ishobora kuba ifite ari amatora ahenze cyane ya kabiri ahenze cyane ibyo nibyo ku verifiye muri East Africa u Rwanda nirwo rwonyine rutagira amatora rwonyine ariko muri Congo muzi uko byagenze muri Uganda bagira amatora pe yende wavuga za irregularities ariko aba amatora nyamatora ukabona ko abantu batoye Burundi baratoye Tanzania mwarabibonye none ejo bundi bagize constitutional crisis babyikuramo neza kubera ko bayoborwa na system bayoborwa n'impapuro na document twebwe turayoborwa n'umuntu udatekereza neza amaboko ya nako ubuzima bwacu uri maboko u Rwanda umuntu udatekereza neza utagirwa inama ubuzima bwacu future y'igihugu cyacu kamaboko n'ibyago u Rwanda rwagwishije ndabigaraho ku byago u Rwanda rwagwishije mu kanya uyu munsi ku yindi nkuru ntari bugarukeho ni ya PAC Presidential Advisory Committee babantu bagira inama mukuru w'igihugu cy'u Rwanda byabinda beshya ngo kwigira agashiro n'abanyamahanga biberamo ariko uyu munsi we bagerageje nabonye harimo n'abanyarwanda da muri uyu mwaka ariko ntabwo ndibuze kwibanda kuri iyi nama ubwayo ko ntacyo imbwiye ariko ndaza yenda kuvuga gato kuri who is not present utagaragaye hariya udahari ntabwo nabonyemo Tony Blair ntabwo nabonyemo Andrew Mwenda we murabizi ko nyine yashatse kumugira inama nabwe ntabwo arimo ariko nawe Andrew Mwenda sinamuvugira nawe murabizi ko yageze aranambloka kubera ko namucalenjingaga ku bintu bya Kagame harimo n'uwitwa Clete w'umunyarwanda w'agahanga wa Boston nawe ntawe nabonye ariko ntibivuze ko kuba batarimo ari uko bamwanze buriya barahari bafite ibindi yenda barimo simbizi ariko ntibagaragayemo ibyo nabyo nitwareka kubivuga Clete n'umunyarwanda waje gushimisha Kagame mu bintu by'umushyikirano amubwira ngo igikeri ngo buriya ngo iyo gitereye hejuru ngo nikijya kigwa kigaramye ngo nikigwa ngo kimeze ngo kigwa buri munsi ngo kikureba ngo kandi igikeri ngo ni umwega ngo ngo kwari ukugira ngo yumve ko ngo ngo ari igitangaza ngo igikeri ngo ngo ni igisimba kiri très intéressant ngo kandi ngo ni ikintu kiranga abega. Ubwo rero urumva ko ngibyo yenda hari niba bari kumwe niba ari icyo ibyo bindi baba barapfuye yenda ibyo bikeri proje gikeri ishobora kuba itaragenze neza na wamenya yenda gishobora kuba kitaravuyemo ya miti bashakaga cyangwa kikaba cyaraguye kireba inyuma cyangwa kigaramye agasanga yarapfunyikiye ibiribiri yarababeshye. Ariko kubona umuntu w'umugabo w'umudokiteri uza hariya akajya guhagara hariya ngo aje kumvisha abantu ngo igikeri ngo kubera ko ari abega ngo bagiha agaciro relevance ahubwo buzasaga noneho na animals tm y'u Rwanda bayihinduye bayigize igikeri. Imana ibiturinde. Ariko ndagaruka rero nsoza kuri iyi introduction yanjye ku nkuru y'abatinganyi mu Rwanda. Uku kwezi abanyarwanda bavuze ko barimo bategura parade pride y'abatinganyi mu gihugu cy'u Rwanda. Ikintu cy'ubutinganyi ni ibintu bitari populaire mu bihugu bya Afrika. Abo batinganyi cyangwa se mumbabarire aba gay cyangwa se homosexuel cyangwa lesbienne abantu mbese babana bahuje ibitsina. Muri aya mezi no muri Massachusetts cyangwa Boston ahangaha mu kwezi kwa gatandatu aba ari ibyo bita Gay Pride Month. Ni ukwezi kwabo bagenda hariya abasore b'abahungu bakagenda bambaye za string g-string bariho basomana mu muhanda bambaye utuntu urumva bameze neza koko bari proud kumera neza. Ubwo ndashaka kuvuga bari proud y'abaribo bakifotoza za selfies imihanda igafungwa polisi zigaherekeza n'ibindi. Muri Turikiya ho nabonye babirukankanye badashaka ko uwo munsi wabo ntabwo wagenze neza. Muri Uganda nawe ni uko mu myaka itandatu ishize Uganda yatoye itegeko ivuga ko batora itegeko bavuga ko abarimu abaganga bazasanga umuntu ari umugeye bagomba kumuripotinga babagira mandatory reporter. Ariko baravuga ati nutanaba reportinga uzajya muri jail. Mu myaka itandatu irashize cyangwa hafi irindwi iryo tegeko muri Uganda riba sinzi niba ryarahinduwe. Ariko Perezida Museveni we ntabwo yaryiminwa ahagaze araherekana yavuze ko biriya bintu bigayitse ari ibintu by'umwanda niko yavuze. Avuga ko we ibibazo bibareba ku bijyanye n'ubutinganyi mutubabarire ntimudushyireho amategeko y'amahanga twebwe ni umuco wacu. Mu Rwanda rero ntabwo ariko bimeze. Mu Rwanda ho kubera amafaranga Kagame yaravuze ati yewe rwose nta kibazo mbifiteho. Ntabwo mvuga ko ikiganiro cyangwa se muri iyi segment nshaka kukondana ubutinganyi ntabwo ndwanyije ubutinganyi cyangwa mburwanya cyangwa se ngo ndabushyigikira. Oya ntabwo ariyo gahunda yanjye ndaza kuyibabwira mu kanya so gushyigikira cyangwa kurwanya abatinganyi ntabwo ari byo. Ariko nabonye iryo tangazo ry'uko hari parade sinzi yenda muri COVID niba bizatuma ibaho mu Rwanda. Noneho abantu bamwe b'abanyarwanda baba average. Ariko mbere y'uko njya kuri ibi by'u Rwanda reka twumve Museveni ukuntu yariho aba interview n'umunyamakuru w'umunyamahanga yamubwiye ku bijyanye n'ubutinganyi.
What is your message to Western human rights groups, to President Obama,
respect,
to lesbian, gay, bisexual and transgender people?
Respect African societies and their values. If you don't agree, you just keep quiet. Let's manage our society the way we see. If we are wrong, we shall find out by ourselves. Just the way we don't interfere with yours.
Do you personally dislike homosexuals?
Of course, they are disgusting. What sort of people are they? How can you go? I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible, disgusting. But I was ready to ignore that if there was proof that that's how he's born, abnormal. But now the proof is not there.
Angaha kwa natu chengereza avuze ko niba atabanyamahanga bubahe uburenganzira bwacu ndetse n'indangagaciro zacu mureke twege societe zacu tuzi managing tuzi handling uho tubyumva natwe ibyabo ntitubyivangamo ariko navuga ko we ku giti cye arwanya iki kintu cy'abatinganyi atacyemera atagikunda ndetse avuga ko atarazi ibyo bakora bimenye vuba atariko nayo niteguye kugira ngo nirengagize ibyo bakora cyangwa se mbareke mu gihe bashobora kunyereka niba koko ariko impamvu bameze uko bameze ari ukubera ariko bavutse atari kugeza uyu munsi icyo gihamya ntacyo turabona niyo mpamvu rero afite pozisiyo afite ibyo nababwiraga kare ni uko batoye itegeko baranarisinya ndetse ari na minisitiri avugaga ati niba atarisinya njyewe ndava mu butegetsi ati abantu bashaka kurimbura isi baruta terorisme baruta ibintu byose anyway ibyo ni iby'i Bugande ntabwo ari iby'i Rwanda reka ngaruke ku Rwanda u Rwanda rero baritegura Gay Pride Month bakaba bavuga ko babyishimiye noneho abantu bamwe b'intore harimo n'abantu biyobokamana bavuga ko barwanya iki kintu cy'ubutinga bavuga ko barwanya ikintu cy'ubutinganyi kubera ko ngo ari ibintu bya Sodomo ari umuco wacu wangiritse ndetse ko ari agahomamunwa ku Banyarwanda ari ishyano ryabwira u Rwanda ariko impamvu navuze ko ngaruka kuri iki kibazo si ugushyigikira cyangwa se kwamagana ibi bintu by'ubutinganyi twebwe mu runana nyarwanda ruhanira impinduka dufite ibitekerezo bitandukanye kuri iki kibazo ntabwo twumvivugaho rumwe ariko iyo niyo demokarasi hari abavuga yuko ni isi uko igenda yevolvinga ibintu byinshi bizayamugendana ni uko isi irigenda yevolvinga hari n'abandi bavuga koko nka kuriya kwa perezida Museveni akavuga ati ibi ntabwo umuco wa kinyarwanda twakwiye kwemera ariko se njyewe ikibazo mfite cyatumye nshaka kuvuga kuri iyi nkuru niki kibi kiruta ibindi ishyano dufite rirenze iryo twagushije FPR ifata ubutegetsi n'irihe niki mutabonye mu Rwanda cyatuma uyu munsi noneho muvugamo tubonye ishyano igihe abantu baza mu rusengero bakavuga ngo ubwicanyi buhabwa intebe pasiteri agakoma mu mashyi igihe mubona imirambo y'abana b'abanyarwanda mutazi uburyo yishwe abantu baratwawe mu mazu yabo nijoro cyangwa bakuye ku muhanda mukabasanga babatwikira muri za ruhurura abandi bagafatwa bagashyirwa mu magunira bakajyana kurirembesha mu mazu ukambwira ngo noneho ngo ubutinganyi nicyo kintu kiguhangayishije n'iryo shyano rigushije ngo rigwirire u Rwanda niki tutabonye ubwo twabonaga abanyarwanda hariya mu Rwanda harimo ikintu cyo kunywa amaraso ku manywa y'ihangu abantu baramanikwa abantu bapfira muri gereza bakabitwereka bakanatubwira ibintu ibyo bashaka ko tuvuga tukabyemera umuryango ukagenda ugafata uwawe utavuze wumiwe gusa nta kintu bamagana ariko iyo bigeze kuri ibintu by'abatinganyi barahaguruka bikanyibutsa uburyo mbona muri Rayon Sports na FPR iyo bakinnye abantu ubona ko bafite pasiyo bazi gukora ubuvugizi iyo babishaka ariko ubwoba bafite FPR ntibashobora no kurengera inyungu zabo byagera ku butinganyi ukanoneho bakagira imbaraga zo kuvuga yewe hari ahantu twagiye muri deba yabyo tukavuga ati twese uko mutubona ahangaha tuvugira kuri aya maradiyo yo hanze dufite ayo mashyaka ari hanze turi muri ibi bihugu Amerika Canada Bufaransa Ububiligi n'ahandi Canada nayivuze aho hantu hose bahabo batinganye uburenganzira bwo kubaho twahunze u Rwanda muri uwo muco tuvuga mwiza tuza muri ibyo bihugu byemera ubutinganyi bikora ibyo bintu bya sodomi kubera ko ariho twasanze dufite amahoro none si uyu munsi dushobora kugurana wakubwira ngo uhitemo ahuri n'u Rwanda muri ngoma ya Kagame wahitemo ahari twumvikane ntituzajye dukabya ibintu Yesu butinganyi mushobora kuba mutabushyigikiye ariko murebe ikibi kiruta ikindi mwaba pasiteri mwaba yobokamana niba koko mwumva ubutinganyi aribwo rugiye kuza koreka sosiyete nyarwanda ubu mwaba mugihumye mutazi ko FPR igerereje igeze kuri niba utarigeze ugaragaza outrage kurakaye cyane igihe wabonaga rweru imibiri y'abanyarwanda imanitse hari ireremba utabona abantu bamanika mu muri gereza bambene wabo badashobora no kuvuga ijambo na rimwe ukabona abantu bakoreshwa impanuka zo kubeshya abantu baraswa ku mapingo abantu baraswa bagiye kuburana baziritse abantu bagatwarwa imyaka ahantu ho kuba bakabasigira buri bakabashyira ku muhanda ubwo nabivuze bamwe bakanatwikwa ahubwo amaraso y'abanyarwanda ameneka ku muhanda bakabafungirana no muri za covid nta wuvuga nta na alternative nta n'icyo kurya naki bakajya bapfa umwe aranashize ariko ikintu kiruta ibindi ikintu cyo kwihanganira maraso vampire mu Rwanda abantu banywa amaraso ku manywa y'ihangu batagira ubwoba batanagira nisoni mukabyihanganira ntihagire n'umuntu n'umwe haba mu badepite haba muri mu bantu no mu bayobokamana yewe n'abantu ku giti cyabo batashobora kuvuga bavuga ati ubwicanyi mu Rwanda bukwiriye guhagarara ni bwinshi burarambiranye ntibunakwiriye ariko uyu munsi bakavuga ngo batinganyi ngo niryo shyano rigwiriye u Rwanda ntabwo ari ryo shyano rigwiriye u Rwanda nta shyano rigwiriye u Rwanda hagati y'ubutinganyi na FPR niryo shyano rikomeye cyane ryagwiriye u Rwanda asoreza kuri iyi kote ya Mahatma Gandhi yavuze ati yenda reka mbanze mbisome mu Cyongereza ngo our external freedom depends on the degree of inner freedom that we have developed in a given moment and if this is the correct view of the freedom our main energies must be focused on enacting some inner reform no kuvuga ngo ubu burenganzira cyangwa se ubu bwisanzure bwacu dushaka cyangwa se dukeneye buvanwa tubona hanze cyangwa twifuza hanze buturuka cyangwa se bungana buturuka cyangwa se bushobora kuringanishwa kujyanisha nubwo burenganzira cyangwa se niyo freedom dufite muri twe mw'imbere mu muntu w'imbere iyo tuba twara developye mu gihe runaka niba rero ubwo ari bwo buryo ubwisanzure ubwigenge ariko uburyo bumeze ni ukuvuga ngo imbaraga zacu zose tugomba kuzishyira muri icyo kintu cyo kuvuga ngo dushake uburyo tukora reforme muri twebwe imbere muri twebwe ariho tubanza guhindura imyumvire yacu y'imbere muri twebwe aba ariyo duheraho mbere y'uko tujya gusaba yayindi yo hanze ni nayo mpamvu ubona FPR twicaye kugeza uyu munsi kuko ubanze wikiranure nawe wowe wenyine nawe muri wowe urebe ibyo bintu byose nurangiza ukiranuke nabyo mbere y'uko wisohora hanze cyangwa se byifuza ko byakugirirwaho ubihawe n'abandi nicyo abanyarwanda bazize n'uyu munsi ndabita nizere ko uza kumbabarira izi nkuru nashaka kuzinyuramo ariko nkagaruka kuri iyi nkuru y'inkongi y'umuriro ariko ushatse twanahera no kuri ikibazo cy'abatinganyi noneho tugasoreza kuri ya nkongi y'umuriro ndagira ngo nkubaze nawe iby'i Rwanda ndabizi ko ubikurikirana ku giti cyawe ndetse yenda hari ushobora kuba ufite na uzana biganiraho no mu kiganiro cyawe ugira mu mwaka nabwo editorial y'umuntu nayo ihuriye n'ibintu by'abatinganye ndabizi ko yera naho uzahurira nabyo ariko ni ibintu biri muri societe nyarwanda ushobora guhura nabyo haba no muri campagne ya mobilisation mu bukangurambaga n'ibindi position yanjye jyewe navuze ko niba tugiye kuba kwamagana ikibi cyangwa se icyo twita ko ari outrage cyangwa ari ishyano mu Rwanda ntabwo tugomba dukorera mu bijyanye ndi mu cyongereza bavuga ngo ni pick and choose ntabwo uhitamo ikintu cyo wamagana n'ikindi utamagana kuki ushaka kuvuga ngo okay iyo bigeze kuri SP kuri Rayon Sports na APR ngomba kwerekana koko nka kuri ubuvugizi ngahagarara nkambara nk'abahuriganizi n'ibindi nkavuga position yanjye hanenga nivuye inyuma iyo bigeze kunenga abandi abapfobyi n'ibindi byose bahaguruka bambaye n'amahembe bagera kuri ibi bintu by'ubutinganyi nabonye intore zisubiranamo niyo mpamvu nifuje kugira icyo mbivugaho ariko amaraso ikintu kibi kuruta ikindi kiri mu bwicanyi kuko ubutinganyi burya bukorerwa mu ngo zabo mushobora no kubiregulating ukavuga uti bibera mu buriri bwanyu ntabwo tubizi ariko amaraso ameneka ku muhanda y'umunyarwanda yinzira karengane yapfuye ntacyabwiye abanyarwanda ariko bahagurutse abanyamayukamana abatari abayobokamana abantu bavuga bati umuco bakuriye umuco wacu uretse ko mbizi neza ko n'abadepite nihagera kuvuga ngo muhagaze hehe bazabanza bavuga ati nyakuba hahagaze hehe uratekereza ko ibi bintu koko yes ushobora kuba atari bitagenye n'umuco w'abanyarwanda ariko mu by'ukuri ntabwo barigeze babona ikindi kintu bamagana mbere y'ubutinganyi kuki bacicitse ku bindi kuki igihe cy'ubutinganyi kigeze bakumva noneho ko bafite uburenganzira bwo kuvuga tabita igitekerezo cyawe
murakoze Jean Paul reka mbanze ngutuhuze n'abadukurikiye
ariko banza nagusuhuze jyewe nguhikaze
aya ntabwo wigeze untuhuza da anyway
ndagutuhuje nanjye
mukomere kuri iki kibazo rero icy'abatinganyi reka jyewe nibande kuri aba banyamadini aba banyamadini b'iwacu naba hypocrite bya bindi udashobora kubona ukuntu wabivuga excuse me nta na rimwe uzabona aba pasteri bahagurutse ngo bamagane amabi abera muri kiriya gihugu abera kwa satani kuko bari abantu bayoboye kiriya gihugu ni satani ibintu bakorera abanyarwanda ni umaze kuvuga itwikwa rya
turayigaruka mukanya
turaza kuyigaruka
kugira ngo nibyo dusoreza
none se uwavuga amabi abera muri kiriya gihugu ko utanayarangiza abanyarwanda barapfa bashize bararaswa ku manywa izuba riva barakubitwa bagapfa barambura abana ababyeyi bakagenda bakica byeyi agasigara ari wari wumva abo banyamadini bahaguruka bakamagana ayo mabi FPR ikora hari umupasiteri n'umwe muri kiriya gihugu wari wumva yahagurutse ngo abyamagane abanyarwanda inzara irabishe barashize kubera iki yes harimo na covid ariko no kugenda bakabatwikira imyaka no kugenda icyakabatunze bakajya kugishyira muri arisenali bagafata miliyoni mirongo bakajya kuzishyira ngo mu bintu ngo bya arisenali ngo mu mipira n'uyu mwaka bakaba barongeye bagashyiramo izindi miliyoni mirongo iyo arisenali nkurikije ibyo numva hano iwanjye mbona bayikunda cyane ariko maze iminsi numva barira bati koko ni gute umuntu yahaguruka agashyira amafaranga muri Arsenal muri iki gihe abanyarwanda inzara yabije Arsenal irimo ikora nabi itazajya byibura no gukina muri Europe hose byibura ngo n'ibihugu bya Europe yirebe izaguma hariya UK gusa ariko gafata 30 million
ijana
ukajya ku ijana eyugo ukajya kuyajugunya ugafata amafaranga nk'ayo ugatwika ugafatia ikibiriti ugakongeza ayo mafaranga abanyarwanda bashize bababaye wari wumva hari umunyamadini ababanyamadini uhaguruka ngo yamagane ibyo bintu avuga ati murapfusha ubusa abanyarwanda barashonje ayo mafaranga yakagombye kugaburira aba baturage bari gupfa bazira inzara ariko bagahaguruka ngo bagiye ngo kwamagana ngo abatinganye ubutinganyi se buba butwaye icyo abanyarwanda ngo ni ukwica umuco hanyuma se reka mbaze abantu badukurikiye none kwica abanyarwanda kwirirwa bamena amaraso niko kutica umuco nibyo bikwiriye gushyigikirwa kubera ko biri gukorwa na FPR bishyigikirwe ariko ngo abatinganyi bahaguruke babyamagane biriya ni hipokrizi ibi bintu rero aba banyamadini bakora ni nabyo bituma abantu benshi bagenda bava mu nsengero bagenda bava mu madini atariko nk'aba nk'uyu nguyu yaza akakwigisha iki koko nk'uyu muntu ubona umwana aryamye hariya ku muhanda inzara iramwisha akareba hirya ngo ni pasiteri akabona umwana hariya ku muhanda bamurashe izuba riva uwo akagombye kumurindira umutekano niwe wamurashe pasiteri akareba hirya ngo ntibimureba ariko byagera ku bindi bitampaye agaciro ngo barahagurutse ngo bavugishe induru bigaragaze bagaragare neza ngibyo ibizaca abantu mu nsengero mu madini kuko abaza kubabwira iyo mana nabo ntabwo bayizi ni ibintu byo kwishakira amaramuko ni business babigize business no kwikundisha bya bindi bya mpemuke ndamuke bajya hariya bakavuga ibyo abategetsi babo bashaka kumva ariko mu by'ukuri atari imitima iyobowe n'Imana koko keretse basenga Satani ntabwo basenga Imana kuko iyo usenga Imana nyamana wamagana akarengane kose gakorewe mugenzi wawe rero Jean Paul ndumva ari icyo nabivugaho ni ibintu byo kwamagana cyane jyewe ntibanda kuri aba banyamadini turabamaganye niba babona ko batazahaguruka kuvuga mabi akorerwa abaturage agahinda bazaceceke iteka ryose bazaceceke no kuvuga ngo baravugira Imana babireke kuko ntabyo bashoboye nta nubwo biba bivuye ku mutima barabeshya ndumva ari icyo nawe mbivuzeho merci
urakoze cyane ndagira ngo ngaruke kuri iriya deal nkosore ibyanjye navuze ni 10 ku kwezi 40 mu myaka ine miliyoni 40 ariko nayo ni menshi cyane kuko ngo baratekereza ko ngo bishobora kuzabafasha ngo kubera ko na Lionel Messi yagiye ngo muri PSG nayo ni iyindi ekipe yo mu Faransa ifite iriya publicity ya Visit Rwanda ariko byo banza ari Qatar bari owners ari ba Qatar bafitanye amasezerano n'u Rwanda byo ntabwo byantangaza gusa hari akantu ugize neza kuzana iyi nkuru yo gusesagura atabita kuko mu bintu nasomaga mbere bavuga iriya deal bavugaga ko ngo icyatumye batunguka muri iriya deal byaturutse nuko ngo COVID yababangamiye ariko bakavuga ko u Rwanda tourisme yavuye kuri miliyoni 998 ruba hafi igice cya miliyari y'amadolari kikaba muri 2019 ngo muri 2020 hajemo 121 gusa urumva ko ni menshi cyane bishobora kuba bavuga bati ni ukubera COVID no harimo n'izindi mpamvu nyinshi cyane za freedom n'ibintu byose byo guhutaza abantu n'ibindi ibyo byose bigenda bikontribuwa kuri impamvu ituma u Rwanda rumenyekana ko ari za kabutindi gusa ziyoboye u Rwanda bigatuma abantu batitabira gusura u Rwanda mwibuka ko n'abantu bamwe bagiye baza hariya bakabipostinga avuga ku Rwanda kora ibishoboka byose ujya aho ushaka hose ariko ntuvuge ibitage ntuvuge kutanezerewe ibyo rero ni igihombo kure no kwisumbukuruza wavuga ibyo wanavuga n'uburyo Kagame yatutse ngo Arsenal yatsinzwe yatsinzwe umukino wayo wa mbere ariko yishimye umutwe bya bindi yavugaga ngo mu Rwanda ngo areba televiziyo bakumva yemena ngo yambe yayikubita umugeri n'ibindi of course ibintu byo byose ni violence arajya muri convention center tiyinzu uramutseho yikoze ati nakwica giye akajya muri breakfast prayers meeting akavuga ati kuki muhakana ko mutakwica umuntu atahubwo
ari mwemera
ati mubihakana ati numva mwumvise mugira isoni z'ubwicanyi igiye mupira ati najye numva ati wakubita televiziyo umuntu watweretse biriya byose akabivuga akabivugira mu ruhame ariko uyu munsi bati niwe ntangarugero nirwo rugero umwana w'umunyarwanda akwiriye kurebera birababaje cyane n'ibyago ibyo wavuze rero bya Arsenal narasomye statement ye ndumirwa atuka ekipe yatsinzwe umukino umwe gusa muri Premier League bakina imikino 38 ntabwo gutsinda bisaba ngo utsinde imikino yose baracyafite imipira 37 bazagira retour n'iriya ekipe bakinnye ubutaha birababaje cyane ukumva ko icyo nicyo kimuciriye ishati ibibazo biri mu Rwanda uko bimeze abanyarwanda baburaye ni benshi cyane ibyo ntabyo twitinga ntabyo yigeze amaraho umwanya yandika
arabakunda se
bite ikibazo birababaje cyane
adakunda
birababaje cyane ndagira ngo tuze kuri iriya nkuru mu kanya gato cyane
shaka radiyiteme wumve radiyiteme ni radio yacu ni radio yanyu radiyiteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda cherchez radiyiteme écoutez radiyiteme c'est notre radio c'est votre radio la radiyiteme c'est le centre
tabite rero ndagarutse muri studio kugira ngo tuvuge kuri ya nkuru nayo ngira ngo commentaire zawe ari nazo tubuherukira kuko nayivuzeho umwanya munini sinyigarukaho cyane ariko kubera ko tugarutse kwivugaho bwa kabiri ni inkuru ijyanye n'inkongi y'umuriro yafashe isoko rya Nyabugo ni inshuro ya gatatu bibaye nk'uko nabivuze ngitangira ni abanyamakuru bahageze mbere bakora inkuru barazipostinga barataha abandi barahaguma polisi iza nyuma y'ahandi navuze ni mwirengagize ko twabwiwe yuko SPL ishaka kuzatanga yabuze ukuntu yatwika hagakongoka kuko abaturage bageraho bagatabara ibi yibaza ngo haracyakongoke bagasanga bapanze nabi mu mwanya hari umuntu wapostinze kuri Facebook wiyita Nkunzi Rwanda Muhirwa ashyiraho post y'abantu b'abarundi batorejwe mu Rwanda gutwika amasoko isoko cyangwa rya TD Mill bavuga uburyo bagiye gutwika ya soko bamaze iminsi bavuye mu Rwanda na misiyo bari bafite ntabwo bavuze ko aribo batwitse hariya ariko nge navuze circumstantial evidence zigaragaza ko aribo babikoze noneho nongeraho n'abaduhaye amakuru bavuga bati bafite umugambi wo gutanga hariya hantu bakahaha abantu bahubaka ibikorwa ngo bindi byabaha amafaranga menshi ngo batabonye mbese batabanje kubaha ingurane bakavuga bati harahiye igihombo cyarabonetse ufite ubwishingizi ashaka ahandi ajya utabufite nyine yipfire amafaranga igihombo cyagiye musingiye kukivuga sicyo nshaka kuvuga ibihombo byo ni byinshi cyane ariko ubukene bw'abaturage bashaka gukenesha abaturage batunzwe na hariya hantu nubwo bari basatse n'abari batunzwe na ziriya kariya gataro bagurishaga ntacyo bibagere babwiye ariko iriya nkongi nta gushidikanya n'ibinyetso byose biragaragaza ko FPR ibifitemo ukuboko wirengagije ende nibyo banatubwiye tabita komateza kuri uya nkongi inkongi y'umuri jambo ni ryawe
urakoze cyane Jean Paul ibintu iriya leta iri gukora muri ibi bihe njewe nsigaye mbona bikungurira bibakungurira ni ibintu duhora tuvuga n'ubu tumaze kuvuga iriya leta y'u Rwanda ntabwo amine ntabwo ikunda abaturage bayo bariya bantu kariya gatiko kabicanye kanezezwa no gukenesha kamaze kanezezwa no gukenesha abaturage babo kubabuza epfo na ruguru guhora bababibamo ikintu cy'ubwoba iriya soko umuturage wacururizagamo arahombye asubiye kwisuka buriya abenshi banakoragamo bamaze kuritwika inshure eshatu ubwa mbere bararitwitse abaturage abo bakoreragamo baravuga bati nta kundi reka twongere dutangirira zero barakora bageze hahandi bari bamaze kugira aho bagera ubwa kabiri none ubwa gatatu buriya abenshi muri bo barazinutswe nta nubwo bazongera kugira icyo bajya gukora kubera bavuga bati ese turakorera iki ko dukorera ubusa tumara kugira icyo tugeraho hari nk'abantu abaturage numvise batanga ubuhamya bavuga bati mahombereje miliyoni 40 undi ati miliyoni 100,000 nk'uwo koko kandi nzi neza ko ntacyo bazabasubiza uwo nguwo urabona ko azongera kugira kuraje yo kongera akajya gutangirira zero bimaze kumubaho inshuro eshatu kandi reka nkubwize ukuri Jean Paul nagiye nkurikira amakomenteri y'abaturage urabona ko abenshi muri bo ari leta ibikora bamaze kubibona ariko n'ibya bindi ngo umuturage ngo umunyarwanda ashinjagira ashira icyo kinyarwanda siko bakivugara ndumva icyo kinyarwanda kivugwa
kirahari
ashinjagira ashira
bijya binsetsa iyo mutangiye kumbaza ikinyarwanda rigiye mubaza ikinyarwanda ngo babwire niba kibaho
kandi uri umuvantara
kandi ndi umuvantara wo muri Congo
muri Congo wese no ibintu iyi leta iri gukora ni agahinda ntabwo ikunda abaturage ntabwo ikunda igihugu ni agatsiko k'amabandi kabicanyi kireba bonyine ariko reka nkubaze wakunda igihugu ugafata umuntu nka Rujugiro utanga umusanzu ukomeye wubaka ekonomi y'igihugu hanyuma ukamubwira uti vuga uvuye aho waba ukunda igihugu ugafata abacuruzi bose ugafata umuntu nka Rwigara koreshaga abakozi barenga 1,000,000 ukamwica ukavuga yuko ukunda igihugu ukavuga yuko ukunda abaturage b'icyo gihugu izo ni ingero nke ugafata ese wabavuga se ukabarangiza hanyuma ukavuga ngo gutwika isoko bagomba guhora batera ubwoba abaturage ushatse kuzamuka bamusubize hasi abaturage bahore ku bwoba bahore bumva yuko bagomba guhora batitira bumva yuko batitabaye FPR twashira ariko cyakora ndashimira abaturage bamwe maze kubona bamaze kukamirika bamaze gukamirika bavuga bamaze kubona yuko leta iriya leta ibakoramo business aho bigeze ikabica ikanabashinyagurira ikabasenyera ikabatwikira amasoko ikabashinyagurira uvuze iby'abo bantu by'abo barundi batanze ubuhamya numvise agace gatoya bavuga bati batwigishije ukuntu tugenda tugaca amasinga ngo bakinjira babivuze barabidemonstratinga ukuntu ngo babinjije barabatraininga ukuntu bagenda ngo bagaca urusinga rujyana amashanyarazi aha n'aha n'aha ati ubwo rero naririya soko ubwo bavugaga iry'i Burundi niko twabigenje byabaye mu myaka itanu Urumva rero ibintu abona batraininzwe n'abanyarwanda. Nonese ubwo icyo cyonyine n'ikikwereka ko aya masoko yose ari bo bayatwika. Abantu bajya gutraininga abarundi. Hanyuma ukambwira ngo bo ubwabo birimo biraba rimwe kabiri gatatu kane amasoko yose barayatwitse barayamaze.
Ukambwira ngo wowe nanjye turabizi ababikoze dufite amakuru ahagije. Icyo turiho dukora ni ukubwira n'abandi babishidikanyaho.
Nizere ko kugeza ubu ni ukuri ntawe ubishidikanyaho. Leta, iyi leta yanga abaturage bayo, ni ibintu bimaze kugaragarira umuntu wese. Ejo bundi barashe umwana w'umusore 20 Iradukunda, baramurasa masasu 3. Ubwo ndimo ndashaka gutanga ingero z'ukuntu iriya leta idakunda abanyarwanda, idakunda abaturage. Ariko ngashimira abaturage bahagurutse bakihagararaho bakavuga bati nimuduhe n'umurambo wacu. Bari barabica ntibabahe n'umurambo. Umunyarwanda umwe yakoze komantari muri ibyo bintu aravuga ati aho bigeze aha tugiye kwirwanaho, muze mukoreshe izo mbunda natwe dukoreshe imihoro. Kanjye rero donko urumva ibyo bintu urabyumva, nanga umuhoro, nanga no kureba, nanga no kuwumva, niyo uvuze numva hari ikintu kimpungabanyije no kuwubona sinkiwubona. Imana iwundinde kubera igihe cya genocide. Ariko niba abaturage bageze aho bavuga bati murazana muratwicisha intwaro mufite, natwe turitabaza izo dufite. Ibintu bigeze kure, abaturage bamaze kubona ko ntacyo tutakoze. Ariko aba bantu baratwereka ko batadukunda, nta mahoro badushakira. Ariko jyewe nkavuga nti ndabankuraja abanyarwanda, abaturage mumaze kubona yuko nta wundi uzabarengera uretse mwebwe, muzahaguruka mukirwanaho. Mwebwe mwatangiye ndabashima. Hari umuntu werutse kuvuga ati ariko mwebwe mwamuvuga ngo abantu ngo nibahaguruke, muravugira mu mahanga. Ese ko badahaguruka bakicwa, bagaceceka bakicwa, utavuze akicirwa, uvuze akicirwa, harya ubwo ikiza ni cyaho bigeza? Aho bigeze ntibakwica wanavuze byibura. Yewe reka nshimire bariya abaturage bamaze guhaguruka bakaba batangiye birwanaho bamagana ibibi biri kubakorerwa. Abanyarwanda barakubitwa bakabajyana mu mazu yabo bayobozi bariya baza mudugudu n'ibindi nk'ibyo, bakabakubita bakageza ubwo bapfa. Ariko abapolisi bakaza kubishongoraho ngo aha ngo baje ngo kubafata mu mugongo, akabwira abaturage ati ariko mumenye mwirinde abantu bakomeza kubangisha ubutegetsi. Wabyumvise ngo yaje ngo gufata mu mugongo abo biciye. Donc bakicira abaturage barangiza bakaza kubishongoraho, bakaza ngo baje kubafata mu mugongo aho kugira ngo babwire bati turabaha indishyi z'akababaro z'umuntu wanyu twishe, ahubwo bakaza kubishongora. Turagira ngo tubabwire ngo nyaboneka mwirinde ababangisha ubutegetsi. Wabumvise abashinyaguzi, abagome, abicanyi? Ngaho aho abanyarwanda bageze, ngaho aho ubutegetsi buriho ugejeje abanyarwanda. Niyo mpamvu murunana dukomeza kubahamagarira guhaguruka bakirwanaho, kuko nta wundi bafite ubarwanaho. Uwakabarwanyeho niwe uri kubica. Aho kugira ngo babarwaneho barabohereza kujya kurwana ku bihugu byo mu mahanga, wabivuzeho Jean Paul. Ngabo barimo ngo baraproteja abaturage ba Mozambique. Murajya guproteja abaturage bo mu bindi bihugu, abiwanyu bashize mwabamaze, bene wanyu babamaze. Kuko biriya bibari ibiki? uko dukomeza kubyamagana tuzakomeza no kubyamagana iriya leta ikomeza gutoteza abanyarwanda no kubaziza ubusa no kubica bakabakubitira mu maprizo bakabica bariya nabo tumenya abo tutamenya ni benshi cyane hari umuntu w'inshuti yanjye twigeze kuganira arambwira ati reka nkubwire ati ntabwo uzi yuko ikintu kitwa urupfu ariko kibi cyane tuzi ku isi yose kibi ati Kagame aho atugeje ati ni mubi kurusha urupfu ngaho uburyo ba feeling uburyo bumva bameze muri bo barananiwe nimukomeze banyarwanda banyarwanda kazi nimukomeze muhagarare mwirwaneho nta wundi uzabarwanaho abo bari kubica nibo bakaba proteje nibo bakaba arinze barabica barabasenyera mwabaye impunzi mu gihugu cyanyu abo babasenyera nibande nabo ngabo bakabarinze abo babica nibande nabo bakabarinze ngo abanyerondo ariko bari abanyerondo buriya bamaze iki jambo
nabo kugira nyine baproteja ni cya kindi bumva bavuga ngo igihugu kiratekanye nabikese nyine umugani wawe
ariko se igihugu cyaba gitekanye bakaba bafite abanyerondo birirwa bazerera barara bazerera bafite abasirikari bazerera igihugu cyose bagenda bica abantu bafata abagore ku ngufu bahohotera icyo gihugu hari umva ndabahamagarira kwirwanaho uko bashoboye kose nibahaguruke bavuge bavuga amababi bari gukorerwa isi yose ibibone isi yose ibumve ndababwiye ngo gutabarwa kwabo kuri hafi kuko iyo urebye n'ibi bintu leta iri gukora n'ukuri irimo irikungurira irimo irikungurira nubwo njye nkunda kuvuga iby'Imana sinshaka kuba nka ba pastora twavugaga mu kanya kewe ntabwo ndi umu pastoro ariko nzi ko Imana iriho kandi itabara Imana iraceceka ariko izira ku gihe iyo yahagurutse irahaguruka iyo ndebye n'ibindi leta ikora bona Imana igiye guhaguruka ikajya gutabara abanyarwanda ariko nabo ngo Imana ifashe uwifashije nibahaguruke bakomeze birwaneho bavuge batabare bagenzi babo abo bashoboye gutabara babatabare ariko ndagira ngo ndangize nongera kubabwira ko mu runana twebwe twiyemeje gukora kuzakora politiki ishingiye ku bumuntu kuko ubumuntu ntabwo buhohotera abantu nk'ibingibi byose twavugaga kandi mbyumva kimwe na bagenzi banjye turi kumwe mu runana ruharanira impinduka z'abanyarwanda turabahamagarira kugira ngo mwirwaneho ni mwange ikiri ni mwange kuba bampemuke ndamuke ni mwange kuba abantu bindeba ni muhaguruga ikibi mu cyange ikibi mu kiti kibi kandi mu kivuge mu izina kandi mwirwaneho murakoze Jean Paul
ni wakoze tabite wakoze cyane kuri izo commentaire rero nizo duherukije ikiganiro cyacu gusa yenda makuru ku bakurikirana intambara za Afghanistan yari muri Afghanistan nyuma yuko ingabo za Amerika zikuye ingabo zayo muri icyo gihugu abataliban bakaba bafashe ubutegetsi ubwo ni nyuma y'imyaka 20 Amerika iri muri Afghanistan bamwe mu bantu bakoranye rero na Amerika barimo n'aba interprete abandi batinya igaruka ry'ubutegetsi bwa kigabo kuko bari abantu bavuga ko ntabwo bemera uburenganzira bungana ku bagore bafite bifuza ko bagira ngo uburenganzira uko bariho bavuga ariko ubwo babageneye nyuma yaho rero hari impunzi nyinshi zagiye ziboneka bahunga bagaragaye burira indege helikopteri za Amerika badashaka gusigara muri guverinoma y'abatalibani hakaba hariho bamwe rero boherejwe nako Amerika yasabiye Uganda ko yabakira mu bihugu byose bya East Africa bavuze bati Bugande buba bwiteguye kwakira impunzi kubera mekanizme bafite n'uburyo bameze kandi koko banabicumbikiye na benshi bakaba bemeye gufata ibibanze 2000 by'Abanyafuganistani bagiye muri Uganda ntabwo navuga ngo iyi nkuru yenda ari byinshi yatubwira ariko nibura ndabizi neza ko mu bihugu byose byo muri East Africa bavuze bati Ubugande muri yika ya emergency mu gihe gitunguranye nk'iki ngiki, mu gihe dukeneye action iri swift. Mu bihugu bya East Africa twareba i Bugande niko byagenze rero, bugiye gufata ibihumbi bibiri by'Abanyafghanistan mu gihe cy'amezi nk'atatu n'amafaranga menshi bazabishyuriraho baba ibyo kurya n'ibindi, mu gihe bashaka ko baho baba relocatinga nyuma yaho. Iyo ni inkuru nziza ku Bugande ndetse n'ibindi bihugu byagombye kubyigiraho. Kigali yo irabanze ikajya kuba negosiya n'amafaranga n'ibindi, ariko idafite na infrastructure zo kubatunga. Mwakoze rero kudukurikira bakurikiye ikiganiro cyacu, wakoze Tabita muri iki kiganiro nubwo bitari biteguye kuva kare. Ubwo rero nizere ko abadukurikiye bazongera bakadukurikira mu bindi biganiro, mu kiganiro cyawe cy'ubumuntu. Ntabwo watubwiye niba ufite ikiganiro muri iki cyumweru, mu kiganiro cyanjye uyu munsi na JP kizaba ku wa kane, ndetse n'urwatubyaye ruzaba ejo, n'ibindi biganiro bya biyobokamana n'ibindi biba mu biganiro byacu bya buri munsi kuri cyumweru. Tabita rero niba nta tangazo ufite ry'ubumuntu, reka nsoze ikiganiro cyacu.
Yego, urakoze Jean Paul kunyibutsa ikiganiro ndagifite kuri iyi dimanche sande mu masaa sita za hano, ubwo ni saa 12 z'iwacu. Ubwo rero ndabararikiye abakunda ibiganiro byacu by'umuntu, ndabararitse tuzaba dufite abashyitsi bazaza kutubwira ubuhamya bwabo, ibibazo barimo, nkakomeza no guhamagarira abantu bafite ubumuntu gukomeza gufungura igipfunsi bagafasha abababaye, kandi nkakomeza no gushimira ababikora. Murakoze cyane Jean Paul.
Murakoze cyane Tabita, mugire ibihe byiza rero abadukurikiye, bakunzi ba Radio Iteme, bakunzi b'ikiganiro gihe ni iki, ikiganiro cyacu gihumurije ahangaha.
Atatu kubararenga magana abantu ku mirenge bashaki wamazina uramano kuramuka kwirirwa byo biragurwa. Ibi kiba